This music.
RBM Records.
Mulandwila yawe abalwani ngabandi mina nangufiko se Kose ba yawe mulandwila mulandwila ba yawe nangwa bananji wantaluke mulandwila mwelesa uwa mweo mulandwila mwelesa nangula nasangwa mumafya mulandwila mwelesa uwa mweo. Pite mu mafia mukuchula na mufisuma imwe mwelesa eicho nkenda na imwe munsansa na mumachushi pantu ni mwe bayawe mwe bandwela mwe bafunishe danyeo muchilindi chankalamo na somena mwelesa nkenda nenu mweba ushishe lazalase ukufuma kuwafwa na somena mwetata nkenda nenu mwafunishe na yona mukanwa kesabe na somena mwelesa nkenda nenu. Kenda neno alani mwe omega kenda neno mulandwila yawe abalwani ngabanji mina nangufiko seba yawe mulandwila mulandwila yawe abalwani ngabanji mina Nangufikose ba yawe mulandwila mulandwila ba yawe nangwa bananji wantaluke mulandwila mwelesa uwa mweo mulandwila mwelesa nangula nasangwa mumafya mulandwila mwelesa uwa mweo.
So let me encourage you my brothers and sisters, if Jonah came out of the fish and Daniel came out of the lion's den and Lazarus came out of the tomb, and you will also come out of your problem. Thank you Lord for your power, thank you Lord for your mercy, thank you Lord for your kindness. We praise your name, we glorify your holy name. In Jesus' name, let it be so.